Yebo, umakhelwane kagogo ubhekene nendlu yangasese egcwele, akukuhle neze. Kodwa qakhelani, ugogo uyazi ukuthi kunezindlela eziningi zokubhekana nalokho. Hey, ugogo akave ehlakaniphile. Uyazi ukuthi indle igcwele amagciwane, futhi nalezi ziqhwangqhwang ezincane zingaba ingozi ezimpilweni zethu. Manje uma kuziwa ekusingatheni indlu yangasese, ugogo wazi konke. Utshela umakhelwane wakhe ukuthi angathulula indlu yangasese ngokusebenzisa umasipala noma ngokuthululela isakhiwo sendlu yangasese emgodini omusha ngokwakhe. Uthi angayonga kakhulu imali futhi akhe indlu yangasese entsha njengoba naye enza. Ugogo akave kuwumuntu omuhle. Ungaya kuye nanoma yinini uma ufuna isiyalo ngalezi zindaba. Abasebenzisi abathulula izindlu zabo zangasese kufanele ukuthi baqinisekise ukuthi abathululi baphatha leyo ndlu ngokuphephile. Sicela kungabi nokuchitheka. Phela kuthinta impilo nokuphepha kwethu sonke. Bheka iwebsite ye-DWS ukuze uthole ulwazi olwengeziwe ngoba ukuthuthwa kwendle kuwumsebenzi wawo wonke umuntu.